isithombe seshumi neshagalombili. UDavide noBathsheba. Ngelinye ilanga uDavide esihambela ophahleni lwendlu yenkosi, wabona owesifazane omuhle egeza. Wayemuhle kakhulu, igama lakhe kwakunguBathsheba. Wayengunkosikazi kaUriya. Urayi waye empini nabantwana bakwa-Israyeli. UDavide wathumela umbiko ukuthi angabuyi, basiba neqiniso lokuthi ufile. UDavide wathatha uBathsheba ukuba abe ngumkakhe, kodwa isenzo sakhe azange sibe sihle kuNkulunkulu. Indodana yabo yokuqala yashona. UDavide wacela uxolo evuma akwenzile. Umthetho kaNkulunkulu uthi ningabulali.